lucky me, lucky a lady. Every woman needs a smile on her face. Every man needs a woman. I know you love it when I call you babe. Blush when I call you baby. Love it when I call you babe. Blush when I call you baby.
Nikiwa chini nilete juice, niache uko chini baby never. Nasikia love si asaili tuko juu pekee. Tukiwa down pia tuna stay together. Uko fly kila weather, your smile inatesa. Hato spame nyuma ya jua unameta meta. Sina pressure, najua unipendi tu saa zile nina pesa. Ndani ya mbadhi ya umate ya ukalesa. Baby tuko pa moja, ndio generali baby you're my soja. Ni hug sahi hakuna kungo, ngoja. Forever mi na we tuko pa moja. Lucky me,
oh, lucky, lucky me. Every woman needs a smile on her face. Every man needs a woman. I know you love it when I call you babe. Blush when I call you baby. Love it when I call you babe. Blush when I call you baby.
Nataka kila saa tuko pamoja. Una smile si kusikia una complain kitu flani. Tukikwa sana ikai sana. Wakispread maruma tuwachane. Atujui hizo ni gani. Ni surprise tu yani. Kam tu mtaani siku moja unene. Nikoneshe siri ya kitu flani. Jezi karibu mami. Baby karibu ndani.
Every woman needs a smile on her face. Every man needs a woman. I know you love it when I call you babe. Blush when I call you baby. Love it when I call you babe. Blush when I call you baby. Every man needs a woman. I know you love it when I call you babe.